Queso animalizado, que o Nojaco sexo animalizado, o complexo animalizado, Unipack stress animalizado.
Right for me.
For the first time, when I met with you, you're my sweet love, na kupenda we too. Kwako kuna real love, si shupoki na matu. Wana vimba, nimeshuchure yako tattoo. Mina datona vyo twek, where you want your waist? Mina datona vyo twek, let me see your face. Mina datona vyo twek, where you want your waist? Mina datona vyo twek, let me see your face. Unafyo dance na nimaliza, kiuno chako sex na nimaliza, complex animaliza, unipagi stress animaliza, unavyo dance animaliza, kiuno chako sex animaliza, complex animaliza, unipagi stress animaliza. Bila kuwa na we, moyo wangu uko kwako baby, usinipoteze. You draw me crazy, lips in a figure vimekuaga na we, penzi lako tam tam niongeze. You could be my wife, I don't let you go, yeah. Mina datona vyo twek, where you want your waist? Mina datona vyo twek, let me see your face. Mina datona vyo twek, where you want your waist? Mina datona vyo twek, let me see your face. Unavyo dance na nimaliza, kiuno chako sex na nimaliza, uko plans na nimaliza, unipagi stress na nimaliza. Unavyo dance na nimaliza, kiuno chako sex na nimaliza, uko plans na nimaliza, unipagi stress na nimaliza.